kuwaadoo lanka baan ma ilifay in amniga la kashagay maamulka la shaqay booliska la shaqay laamaha amniga la shaqay may buuhaya yaa muhiim ah dalir haafad iskiriman ee haafad kasmi dalir may buu in iskir isku harba la suubi isku halkaas may gudoomiyaha dalir maarnaa degmadeena soo kooyan gudoomiyaha dalir may gudoomiyaha degmada may boo suuna kirnaada walaay mar baqaabki may boo qaab kasmi boo amniga may buuhan ku shaqay kor wal kastan may salan ay may boo amaanka salan ay amaanka wal kastan inta salan may ku tusaasayeen amniga dun haysana waxyaabo badan yeen in suurto galeen haddii insha Allah waxyaabo badan asugayn in suurto galeen insha Allah walaad markay in suurto galeen lanka wal qowdo laa tamay leeyay rabay dhaw iseeda kore way iseeda kore amniga ha amniyo haa ngi way ku fuli kore haa way ku fuli kore ha baan may amaanka dhiri galeen laakiin boob amniga haa may boolaas may boon sheego qof dhiri dow ama laamani dhaso ama buundin dhaso ama jidkal dhaso ama sand may boo majar doon markay malin baan yahay ka dhalinyar ahaan inuu dhalinyar may boo isbeddel ko may ku kooyin sheega dhalinyarada kooya isbeddel hoob aragta wadan isbeddel shada adarad ma dhalinyar may booya yeesheenas markay malin baan dhalinyar